bakunzi b'ijwi ry'Amerika ndabasuhuje aho muri hose ni ikiganiro muri isanga uyu munsi kuri mikoro muri kumwe nanjye Etienne Karekezi hano i Washington DC. Kuba twumvira kuri radio, telefone zigendanwa cyangwa se kuri mudasobwa, mwese mbahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Turacyari kumwe mu biganiro ku mateka yaranze u Rwanda n'Abanyarwanda. Ni amateka twibukiranya kugira ngo tumenye neza impamvu ibyo tubona ubu ariko bimeze, ko bifite aho byaturutse n'icyabiteye. Ni amateka adufasha kuzirikana neza icyo buri wese yakora mu gufasha Abanyarwanda gufata indi ngendo. Nawe aho uri hose, umusanzu wawe urategerejwe. Kumva ibyo dutangaza nibyo, ariko twifuza ko nawe wagiramo uruhare ku byo wahagazeho. Nongere nibutse we mwese mutwumva ko abaduha ijambo mu biganiro byacu bose tubatoranya tubatezeho kudusangiza ukuri bazi ku byabaye, ku byo babonye. Ntawe tuba tubaza twiteze ko yabeshya abatwumva, gusa ntawe twahamiriza ko ibyo avuga ari ukuri kwera. Mwe mubumva muzashishoza, muzabe abacamanza babo. Icy'ingenzi kuri twe ku ijwi ry'Amerika, tugera dushyira imbere ubuhamya twumva ko abenshi muri mwe bamutegereje. Hari abavuga make, ariko uwumva arumva akamenya. Abagiye baduha ubuhamya bwanditse bure bumenyi bwihariye, twitabaza impuguke zigasesengura kurushaho. Ahanini twifuza ko buri buhamya bwagira umurage busigira abatwumva. Aha ndavuga umurage wo kubana kivandimwe, umurage w'urukundo kuko ruruta byose. Ndasaba nanone mugenzi wacu Venice Shimiyimana atugezeho ikiganiro cy'uyu munsi nyirizina.
Urakoze cyane Etienne Karekezi kuva iki kiganiro ku mateka y'u Rwanda yerekeranye n'igihe cyakurikiye ihindurwa ry'ubutegetsi mu mwaka w'1973 cyatangira. Twatumiye abitabiriye gutanga umusanzu, birumvikana twibanze kuri Banzarubara, Colonel Laurent Serubuga na Colonel Aloyse Simba, babiri muri batatu bakiriho mu bari bagize komite y'ubumwe n'amahoro y'igihugu, akanama k'abasirikare bakuru bahiritse ubutegetsi bwa Perezida Nyerigori I Kayibanda. Colonel Bonaventure Ndibitura bari kumwe yatwijeje kuzaza, turasaba cyane ngo agire intege zizabimushoboza. Icyo tugamije nuko kwifashisha abagize uruhare mu kwandika ayo mateka, gufasha abariho n'abazaza kuzumva neza uko abantu barenga 60 bafashwe nyuma ya kudeta, bagafungwa, bakicwa, ukuntu bashyizwe ku ngoyi cyangwa se bicishijwe inzara, imirambo yabo ikajugunywa idahawe icyubahiro kigenerwa umuntu, byakozwe nande, byagenze bite, bashyinguwe he. Ngibyo ibibazo dukomeje kugenda dushakira ibisubizo. Mu biganiro byacu byashize mwumvise umwe mu bana bakomoka ku banyapolitiki bishwe, wari wasuye Nyamagumba, yavuzweho uko yaba yarashyinguwemo bamwe muri bo. Amaze kuhazenguruka yaratakambye ati ndasaba ko hashyirwaho iteka ryatuma nta munyarwanda wongera kwica undi. Muri make ati nta kiremwa muntu icyakongera kwica ikindi kiremwa muntu, kuri we no kuri wowe no kuri twe twese iryo teka ryatuma nta munyarwanda wongera gutinya undi, wongera kwihisha undi, wongera guhunga undi. Ubumwe n'ubwiyunge byasagamba abanyarwanda bagakorera hamwe bubaka urwababyaye aho kuruhunga cyangwa se kurubeshamo ikirenge kimwe.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Mu kiganiro cy'uyu munsi turakira umwe mu bandi bahoze ari abofishiye bakomeje kuvugwa mu biganiro byabanje, yari yarigeze kutuganirira ariko gato, ni Colonel Stanislas Biseruka, yabaye umusirikare mu ngabo z'u Rwanda akaba ari uwo muri promotion ya gatandatu mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo irindwi n'itatu. Yari afite ipeti rya lieutenant, akaba muri kompanyi Butare muri Yeso, ikigo kigishaga abasuzofishiye b'ingabo. Nyuma ya kudeta Biseruka yagizwe komanda w'ikigo cya gisirikare cya Ruhengeri, ahabwa ipeti rya kapiteni muri Mutarama umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo irindwi n'ine. Ni nawe wari ushinzwe uburinzi bwa gereza idasanzwe ya Ruhengeri. Iyi niyo gereza yari ifungiyemo abahoze ari abanyapolitiki ku butegetsi bwa perezida Grégoire Kayibanda. Iyi ni nayo gereza Colonel Stanislas Biseruka nawe yafungiwemo mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo inani. Icyo gihe yakekwaga mu bari bateguye kudeta yo guhirika perezida Juvenal Habyarimana. Colonel Biseruka yavuye muri iyo gereza adafunguwe, ahubwo yayikuwemo n'ingabo z'inkotanyi za FPR zagabye igitero mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda na rimwe zigafungura iyo gereza. Bityo Colonel Biseruka na Colonel Rizinde wari majori icyo gihe n'abandi bari bafunganywe bakayivamo. Nicyo gihe Colonel Biseruka yinjiye mu ngabo za RPA, ubu ni inkeragutabara, ari mu Rwanda. Tuganira yabanje kutubwira ko ibiganiro by'ijwi rya Amerika kuri aya mateka abikurikira byose.
Bose ndabyumva cyane kuko nyonyine nda mu modoka unayibrote kuri Amazon America.
Nibyo
mbamyumva rwose, byose ndabyumva. Ushaka amateka n'iki? Imikiza kubyekeye amateka ndumva atari ntabwo ari ikintu kibizo kuko ubuke yuko mbavuga mbere ko ngo abanye abagiye kureta n'iki byose tusa. Afite sente pas vrai donc Habyarimana afite ikintu ubwo ashaka kwivanaho kuko dufite za preuve zose, ni cya kintu kandi ngeze nikwiye kubwira. Hanyuma uziko bamaze kuvuga ngo bari bamaze kudeta babonye abaturage babyemeye ngo habaye kuko ngo kudeta yarabayeho abantu ngo bashatse guhungabanya amahoro nuko batwitaga abashatse guhungabanya amahoro. Uziko kimaze kujya ku ruhande yavuze ati metena igikurikiyeho ni ukwivanaho kira kintu cy'icyasha kiri kuri pouvoir ye. Niba utangiye nubwo badushyize mu rukiko ngira ngo urabizi
urukiko
tujya mu rukiko ndatabyibuka. Rindi yaravuze ati unega nta Habyarimana na muramuwe rya nyirazungu uyu arahari nawe yari ari kigize nyirazungu. Niba bade nituburane nawe ibyo mubwira byose ntacyo navuga agiye kumva icyo gihe. Niyo mpamvu wabonye ibintu byose abakize muri wikoro. Uzi ko icyo gihe urukiko u Rwanda rwabayeho efektivema nk'uko uvuga ngo habaye na za intoga twari n'iki efektivema, ariko rubanda rubayeho badukatiye kuri ponye dogre tuyuriye twije tuje tuburana bwo yurire ntakwayeho. Kubera ahubwo ikintu cyatangaje nuko twagiye kumva twumva ngo batanze impuzamarira ngo bagize bati ku bantu bagize bate tuvuga tuti bishoboka bite ko batanga impuzamarira ku rubanza rutararangira.
Kandi n'izo mpuzamarira bari bavuze yuko muzafatanya kuzitanga na leta, ubundi hari icyo mwahaye leta
bishoboka bite?
None se nimba leta yaratanze impozamarira kandi urubanza rutararangiye no kuwa ko leta niyo yiyemeje icyaha?
None se bishaka kuvuga ikijeje nite ko nawe uri umugabo kandi ko ufite ifido diferenoma bishaka kuvuga iki? En fait nakubwira ngo kira kintu njyewe ndabavuga mu gifaransa ngo tonko komeretere reparaba kwa kundi ubona bamwe bigantura y'abakonsiye fake batafite akamaro kuko nta kuntu yo kodona kira kintu kimeze kuriya atari ntuza yashidutse mbese kigize repercussion atigize peut-être atekeza ati kuko iyo abanza kugera bakonsesire ibyo ntabwo yajya gutekereza ko bigira nahari hose. Nge ihite ya Butare namenye ko habaye kudatangiye ndi mu Rwabuye ndi kumwe n'abasirikare ahubwo baje kwimbira mu gitondo bati ngwire mu kigo ndavuga ndi rwari ngewe nageze basanga inyenzi zateye niko nageze mvuga direkto noneho ngeze mu kigo atekada bati ahubwo mushyire abasirikare andi arerete ahabaye kudeta niko nabyumvise.
Banagushyira mu Ruhengeri, navuganye na Mbonampeka arambwira ati bamushyira mu Ruhengeri yaje kungisha inama ambwira ati hari ahantu banjanye kwa ahantu habi burya ntibashaka kuzakora ibintu bakabengerekaho ati biseruka mubwira yuko agenda ikintu cyose bamubwiye akajya cyandika ko atazemera order nimwe batayanditse niko mbona mpeka ambwiye nibyo nayitishije ibyo byarabaye babivuze
no ako kanyata yuko na ako gatata yuko ni kuko mbona mpeka ari ke yari chef di personnel no ndamubwiye ko urumva Janga, you go try to go in Jan and give time for you and the canon there. Maskibur, Medokibur and Avasimba. Simba Nikunu, Sukundarane, Afgango, don't you name it to a demo company, Yabari Yabarokri? Lodis no fume. Diving the Yabuka for Gabo, Lodis no fume, going to have a good as a put up with it. Ahubwo ndite no fume yewe nafashe impanga nibari yize kuri 6 nda kwitagisha muri BM kugira ngo abatsikare bazaze kugira ngo abatsikare bazaze bakore ntuza defishwa mu imbere y'amezi yacu hari hari mibirizi mbese usanga akunze kuza ibintu by'amakazi n'iki ngo dufite la main d'oeuvre fiti katubakoresha hari rero wasita ibintu kundi kundi hanyuma nyuma habaye maze champagne de mande bo batujyanye mu mizane ndigo ndugosha duruwati za butare zandi kandi bashaza byumba n'andi hose don't cancel hari haje mu tuntu kuvuga ngo hari ngo byabaye ari ni igifu uko nyimwereze n'asanye matwaje fataga muri za muri spido kamara dore twajyana gaba ofisiye bose nuva kiki cyangwa cyagomba kubona ifata kizi nyishoka kwari kumenya deva
icyagiye twavuganaga ibyerekanye na rwa rugendo mwakoze muri Aziya urwo rugendo kuko murarwibuka mujya muri Aziya impamvu mwagiye mwabujyanye muri Aziya mwarayimenye cyangwa
impamvu ariko tinyizuma ne kukubwiye ko kumbaza ko impamvu ni ndakumenya ko impamvu ari yego uti donc nge nako bambwiye ngo nitegure inganya na ministre wa affaires étrangères na agiti kigali bati uraherekeza ministre wa nyetekadi mugiye muri misiyo kuko jusqu'à lor na misiyo y'u Rwanda kiki ya muri est près du nord est donc itaga je pico ministre kwa ya mbere kiki bitase kigila ni kwagendaga cyo gihe ya twagiye gashya abantu batageze kwibarira ngira ngo ndibuka cyo gihe nk'abashinwa twakiye neza abashinwa bate bari batarakira cyane ariko batwemera ko baduhaye umuhanda Rusumo Kigali batwemera ko baduhaye Nyagera Simantori ndetse bati niba mufite ntabwo muzayigipamba tuhe Rwanda rw'abantu batwatekitire ngo gukora imyenda bavuga ati tuzagerageza icyo gihe ndibuka ko bavuga yuko karamahari za papiniyeri za gipamba niba ni mu mutara tsimbizi no ni no karama aparisa nyenge na tukwa mfite twagiye gutunje kugenda mu Kigali ngize papoko n'agana mbiko nje natinda ko ibyo bavuze bati ugende ukore ikini
Colonel Lijinde munyandiko yashize yanditse nakunze kuvuga kuva ibi biganiro byatangira yashyizemo ubuhamya kwitirira akavuga ko wamubwiye ko igihe wajyaga mu butumwa muri Aziya y'Iburasirazuba nk'uko wabimbwiraga mu kanya etamajuru yohereje komanda Rwangirahe kugira ngo agusimbure uvuga ko ugarutse hari umusirikare w'ikegera wakubwiye ko Rwangirahe yamusabye gushaka itsinda ry'abantu bizewe bagombaga guhabwa ubutumwa bw'ibanga Lijinde akomeza yandika ko iryo tsinda ryoherejwe muri gereza ya Ruhengeri ijoro riguye bagahitamo bamwe mu banyapolitiki bagombaga kwicwa bakicirwa mu nzira bagashyingurwa ku Gisenyi avuga ko wamubwiye ko igihe wagarukiye mu kigo wasabwe na Colonel Serubuga gukomeza ubwo butumwa ku ndetse yagutumyeho umusirikare capitaine Ndibwami wari G2 akaguha amafaranga yagombaga guhemba abakoze uwo murimo ibyo amafaranga nabibajije Colonel Serubuga ambwira ko yari agenewe kugura ibiryo by'abasirikare bajyanaga imfungwa kuburana ariko wowe nkurikije ibyo Lizinde yandika uvuga ko abasirikare bari bari mu rwimo bindi bigo bagiye gufata akugahimbaza musiki mu leta major ibirizinde yandika koko arabimubwiye
urabona ni parti ishwa ko yaravuze utagiye do urubanza rutanye tubone ko bagiye kutubanisha ugo rubanza bo ariko afete donc le fait réel ko zimeze burya harimo beaucoup de détails nyinshi cyane utashobora no kumenya wowe kuko bya bintu très sophistiqué kuko urabona donc le fait nuza ira kwifikonsistere ruhengeri kugira ngo ufate abazirikare bave muri sikonsistere bajye mu yindi ugomba kugoma kufite autorisation hejuru ikase no kugira ngo bahageze nuko uri mu yindi ababizi bo ariko kandi hagataho nkubye ngo nabantu gusaba bari barimo hari hariho n'abandi nuko nyine pakete le teneme bakoresha duranye ni gutyo ariko iraje beaucoup d'intelligence kuko hagataho habaga hari na donc ndiko neza nyiko cyose nuko ako dorute habaga za eshangi za bandi za esha donc bakabaro prepare no ki penote ki kandi kutashobora kuba dute se ni bande bakoze iki ni bande babatwaye ni bande ariko kiwe ni gusa nuko ngo nti nuko gusa bavuga kuti babatwaye babagiye kuri point B kuva kuri point B kugeza kuri C na D na G akaba hari n'abandi bari angere donc ntabwo ari abantu umwe cyangwa babiri bafuye kuvuga ngo zana ubantu ubashye ku giti ubaraza cyangwa ugiruke donc urumva ko ari ibintu tete cocktail ntabwo ari ibintu byabaye nko kuvuga ngo ni ibintu byo gufata komisa ngo fata abantu bajyana abantu bageze hano akambagira utabiri
none se rubugwa kuvuga ko yakohereje amafaranga ayo mafaranga koko warayabonye wowe
amafaranga se yanyereza koma ahubwo icyonzi urumva ahubwo icyonzi ubwo nanavuze no mu rukiko ahubwo nziko abo bantu babaye rusi bababwira yuko ariko c'était une mapuru kugira ngo baza kipinge sokere ariko sinzi nakubwira umubare wayo urumva ariko nziko yatanzwe ariko yabanyine ya ari nge ya ibunge nabonye x mbonta kugira ngo yaba grave ibintu byarimo birimo ibintu by'amasoko kitisha no ryose bashobora kumva n'abantu benshi kandi bose udashobora kugapana natwe n'utwo ukiyandi na dukiyandi nkubwira uziko natumenye mu ruhengeri kubera ko natwe tumaze gufungwa
nka birya byo kurwa bayanga ise rubuga arambwira ati abantu kugwa bayanga kurakunagirije kwifashisha inyandiko zari izinde na nkuru nari mfite anyemerera yuko Suryeto na Habyarimana koko ari wabikiye mu rwa bayanga akaza ndetse bagahita banamwohereza kwiga ibyo ndabifite nabitije ku ijwi rya Amerika se rubugara byemera ariko ibindi ntabyemera avuga yuko abo basirikare atazi watangaga amategeko none se uko mbwira abasirikare bari kuva mu ruhengeri bakajya ku Gisenyi chef de état major atabizi
oya ahubwo eske hagira umuntu wabo nayo ese kumusikuziko uzikumusekera kwitaga umusigiri hari muri teta goshi murengeri mukabari cyangwa ikindi kindi mu gitondo nko mu masaha nkumva telegram iraje ngo apraque militaire ngo reprovagene sida mukabara kanakana ntazi n'ibyo ari byo donc nakubwira ngo kera buriya donc uru Rwanda yari fisore kubyo udashobora kubyumva
ujya kureba mbona mpeka bagusabye kwica abanyapolitiki wowe uravuga uti ntabwo abo bantu ntabwo mbica naguha amazina uravuga uti abo bantu ntabwo mbica urahaguruka ndavuga ubivuga uwo ni izindi ubivuga ujya Kigali ujya kureba mbona mpeka umubaza niba koko ngo wabica mbona mpeka namubajije arambwira tumva simbyibuka ariko nzi ko atumvikanaga na Serubuga atareka ibyo bintu byabo bantu bagombaga gufata inago mbyibuka n'izinde yabyanditse abeshya
urumva iri duve nyine ukonfekshenwa ibintu bye kugira ngo ekomando place ngo nagubite mu gi Kigali ifa arera bari kwambita turiza cyane 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 kwatwe pas bakwe pasa burya muri ikonfekshenwa bya muri leta fito autorisation kugira ngo mpagu nagubite ngo mbwira ntago kagiye mpagurikije ngo nzose pawe aho gukora icyo ahubwo tukiyete mfete
gihe na kimwe wigeze uhabwa amategeko na Serubuga ngo ugire ikintu ukora na rimwe
avuga ngo ko ikindi kindi kindi
yes
oya urete gusa kumera yuko ngomba gusa kugera ku gufasha ngo directeur wagereza mu gihe cyo transfer z'abanyururu wi
Donc c'est Rubuga yagusabye gufasha Sembagare gutransfera abanyururu wari ku Gisenyi. Ariko ntiwamenyaga aho babajyanye abo basirikare. Hamanyi na perode bagiye kurabya Imana bamubaza ibyerekeye abaprisoniye
donko batubwiye ko icyabiteye niki hamanyi na perode bati kubareba kuko ngo le famille des prisonniers politiques barabaza ko bati mudo turazasiyo do normalie puisque twamenye ko normalie no sont plus là bateye kugira ngo tubaho turazasiyo nuko tuba watubwira neza niba koko byo nari byo nuko arabwira ngo ndababwiye ministre wa justice niba mwajyane mu kazagira ati cyose cyatete kizomorme muziyene mumenyere la verite kwa uko byagiye ati zamuke niba banyuza bwe n'abandi kandi ngende ngende menye mu ruhengeri y'ijoro get for
akuse umuntu nkawe urabona koneri biseruka abantu barakuzi urumwe mu basirikare bari bazi ubwenge famiye ya Kabanda wari prefe ukuntu yavuye mu ruhengeri ibyo wayikoreye urabyibuka
kandi nk'ikintu bashaje kugira Kabanda ngiyewe se makirezo urabyumva ko se makirezo se kuko hari umuntu wari directeur wagereza icyo gihe ashaka nyine kumukeraho ikintu kitabaho rwose ikintu foroshe tututi piyeri se
ko ashaka gucikisha abantu
papa aro rumajije zitero vorte se personnellement je le dis je lui ai même montré le document je lui ai montré mon document nawe itekora erageza ereza makonyuma ngende wabimbanyije mvuka yuko kugira atari byo kwari dekanka ko kwari foroshe tututi piyeri nyuma rero nyuma wese ko Kabanda yavuye mu Kigali ajya
ku Gikongoro
nanjye mu gihe gitoya uzi ko muri me ndavuye mu Kigali njya muri nanjye Kigali muri Kabanda Kigali
mvuga ibya Kabanda ntangiye mvuga ko ari umusore abantu barakuzi koneri biseruka ufata the risk zo gukiza abantu nk'uko wabikoze ariko nanone abantu bakibaza ukuntu abantu bari kwica abantu mu Ruhengeri ntubimenye ukajya ubona bagenda ntibagaruke ntumenye aho bagiye
uko ikintu donc kiza témoignage ni cyuno wagazeho ureba gutya ngiye ubyerekeye ni sparisho ya bizo politique umuntu niko ari Gakire Jean bakora transfer mu buzana akire bamamaga ngize mu ndimo rugo baramugara witwa nuzano yahaga yahaga aramamaga ati hano hari ndo twatuzanya kwizera politike muri nuza muri transfer baje kubura ko batarebaga bapeperaga kuburana noneho baramugira ati hari upfuye ndetse n'akenyera kigihe navuye mu rugo kigo nje kubaza procedure zikwiye kuko ntabwo ari abaprezida basanzwe urabona ko ushobora kuvuga ngo deriteri ngo natange komunike ntangagira ati nagiye mu kigo ubara telegram kiyifurenge nanjye wayikoze nanjye wayohereje nsaba procedure zikwiye baransubiza kunsubiza ngo nyine baransubije kubera jede dongo shefu na kagoma uwarome azanye na mushiki wa gakire barazana titi yakorewe gakire kugira namurebye noneho nyuma nshaka mvuga yuko bazana serikeye gushaka serikeye tumushyiramo gakire tumujyana muri sinotiyeri ibyo none hagasizeho nabi saje pyote muhanye kuko gitera nibyo ntagazeho kandi numva antutambe konsiyansi yuko ngomba kugenda nyuma hayo bayizindi komantere nyine ni ukuvuga nyine ariko rero majorife antutambe konsiyansi kuko gakire twatuzanye
ahubwo kugira ngo byumvikane neza ntuyahaga wari uri mu bari bamuzanye ntago ari ntuyahaga uriya wabaye koroneli ni ntuyahaga wundi
urabona umuhungu wigeze kuba pilote wari Musanze Habyarimana
yes ndamuruzi
nyuma yaje kuba Musanze Habyarimana nyuma
ndamuzi
niwe wafite ikipe y'abapiyemu kuko na pmu bajyaga akenshi na bapiyemu
nk'uko twabivuze abo ngabo nibo bari babavanye ku Gisenyi babazanye mu Ruhengeri Gakira apfira mu nzira
hari umwe wapfuye tugomba kwakiriza famiye
Gakira mwamushyinguye muri cimetière muri Herimbi
hariya mu cimetière mu muri Herengeri hariya urabona umuntu umuhanda umanuka ujya epfo mu Nyakinama adroite hari cimetière hari mu cimetière abantu twamukiza kamwe ku manywa izi bari bava nko saa tanu saa sita rwose hakurya
nawe turagutumiye kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose haba kuri radio kuri telefone no kuri mudasobwa
mu kiganiro cyo ku cyumweru gishize mwumvise ibisubizo Dr. Speliani Hakizimana yatanze ku bibazo twamubajije Dr. Hakizimana avugwa cyane mu nyandiko zakozwe jemeza ko abanyapolitiki bari bafungiye muri gereza special ya Ruhengeri bapfuye ninde wamusabye kuzikora yazikoreye se abo yabonye kuko se bari barwaye beriberi nk'uko byaba byaremejwe nyuma y'ibisubizo yatanze bamwe muri mwe mwaranyuzwe abandi ntibanyurwa birumvikana ntawe uneza bose mu bataranyuzwe harimo Dr. Pio Kamoso umuganga utuye muri Canada nawe twigeze kuvugana mu biganiro byashize ikaze ku Ijwi rya Amerika Dr. Pio Kamoso
urakoze bwana Beniste nibyo koko nakurikiranye ikiganiro wagiranye na Dr. Hakizimana birumvikana ko abenshi bari bateze yuko yasubiza wenda ibibazo bihuye na bimwe bari wamubajije ariko nkaba mbona uburyo yabishubije nibyo koko yitwaje umutimanama we ndetse n'ibanga ry'akazi ibyo birumvikana ariko nanone dukurikije ko iki kiganiro ari ikiganiro kigamije gusana imitima y'abakorewe iryo hohoterwa kandi no gufasha abanyarwanda gusubira mu mateka yabo kugira ngo babe bakuramo amasomo yatugeza ku bwiyunge nyakuri numvaga yarenza ku byo yavuze mbese nko mu bibazo wamubajije hari ibyo yavuze ati sinashobora kuba nakwibuka igihe naba naratangiriye kwemeza impfu z'abarwayi cyangwa inshuro ya nyuma baretse kunsaba expertise medicale byo birumvikana ko dukurikiza igihe kitambutse amatariki n'imyaka bishobora kwibagirana. Ariko ikintu cyabajwe cyangombwa cyane araho amaje utese nk'umuganga wabonaga abo bantu uravuga imirambo yabo baritaweho nk'uko izindi mfungwa zitabwaho nk'abantu. Aho birumvikana ko hari igihe ibanga ry'akazi riba ritagishobora gukoreshwa, cyane cyane iyo habaye ihohoterwa ry'ikiremwa muntu, icyo gihe muganga nawe agomba gukoresha umutimanama we akaba yavuga kuko niba hari abantu bagiriwe ihohoterwa cyangwa bafashwe ku buryo butari bwa kimuntu. Ikindi kibazo wabajije utese wabonaga imirambo yabo umurimo mukawukorera mu buruhukiro morgue cyangwa mukawukorera muri gereza, iki nabwo ndumva ari ikibazo kitasaba neza ko umuntu amena amabanga y'akazi, kuko birumvikana ko nk'uko ndetse bamwe bashobora kuba byibaza dukurikije ubuhamwa bwagiye butangwa, ese ko abantu bavuga ko babicaraga mu nzira bagiye kubashyingura, expertise yakozwe ite, yakorewe hehe kugira ngo uwo muganga abe yavuga ati narababonye bamaraga kubashyingura se bakabagarura?
Urashaka kuvuga se ko ashobora kuba yarasinye impapuro z'abantu atabonye? Aho ngaho humvikane neza, ntabwo nakumvise neza.
Ni ikibazo umuntu yibaza, kuko dukurikije ubuhamya igisubizo cya Dr. Kizimana ntabwo twagifata cyonyine ubwacyo, tugomba kugishyira hamwe n'ubundi buhamya bwose bwagiye butangwa ndetse n'izindi nyandiko zagiye zitangwa mbere. Ikibazo umuntu yibaza ati dukurikije ubuhamya bwatanzwe ari ibyavuzwe mu rubanza rwa Rizinde, ari n'ibyavuzwe mu biganiro bya Ijwi rya Amerika, bavuga ko abantu babakuraga muri prizo barangiza bakabicira mu nzira bagiye kubashyingura. Ikindi nibaza nanone nkurikije ingengabihe yaduhaye yivugira yuko yageze mu Ruhengeri, yakoze mu bitaro byo mu Ruhengeri kuva mu kwezi Ukuboza 1995, akaba yarahavuye mu Kuboza 1976. Dukurikije nanone ubuhamya bwatanzwe ndetse n'inyandiko zagiye zigaragara, bigaragara ko abantu batangiye kwicwa mu kwezi kwa 9 1974. Noneho tukongera twifashisha izindi nyandiko, cyane cyane urwandiko rwa Rizinde rugaragaza ko mu rugo iwe bahasanze inyandiko zihamya ko abanyururu bishwe n'indwara ya beriberi, inyandiko 24 ziri kumwe n'amafishi muganga yavuriragaho abo banyururu. Noneho ikibazo umuntu yibaza atese abantu batangiye gupfa muri 1994, abo ngabo bakorewe amafishi gute kandi muganga arageze mu Ruhengeri 1975?
Izo mpapuro zivugwa zavugiye mu rubanza rwa Rizinde ko zabonetse iwe zari zashyizeho umukono nande?
Bavuga ko impapuro zari ziriho umukono wa Dr. Hakizimana, ndetse ariko Rizinde ubwe yivugira yuko mu rubanza yasabye ko bakora expertise mbere ko bahakana katiriwe wazanditse, akavuga ko juge yanze gukora expertise ngo ahamye ko izo nyandiko koko atarizi. Ubwo rero icyo nanyo nicyo ni ikibazo cyabaye mu rubanza rw'icyo gihe. Ubwaho niho umuntu yibaza atese nta bindi bisobanuro koko byashobotse gutanga ku byo byafasha abantu nanone kugira ngo ukuri kujya ahagaragara, niba hari amakosa yakozwe abanyarwanda bayigireho hatazongera gukorwa amakosa mu bihe bizaza, kandi twumve ko ibintu byabaye ari amahano bitari bikwiye kuzongera kuba. Icyakora amabanga y'ubuganga, amabanga y'akazi yerekanye n'uburwayi ndetse n'abo yavuye, ibyo ngibyo agomba kubibwira ba nyirabarwayi cyangwa imiryango iramutse ibimusabye. Iyo n'indi mekanizime yakoreshwa.
Ariko ibyo ngibyo ni nabyo yavuze asubiza Ijwi rya Amerika agira ati yaniteguye guha amakuru imiryango y'ababuze ababo nkabibibwirira jye ubwanjye cyangwa se nkabivugira mu zindi nzira. Ibyo ngibyo byarumvikanye hano ku Ijwi rya Amerika, ndizera ko byo utabikemanga.
Oya, byo ntabwo mbikemanga rwose, kandi ndabyemera kuba afite uwo mutima wo kuvuga ati ngewe nabivugira muri cadre y'amategeko yemewe cyangwa mbibwira imiryango. Ubwo icyo nasaba ni uko abafite ababo bitabye Imana bamwegera bakamusaba ko yababaha makuru bashobora kuba bamenya yabafasha kumenya ibyabaye ku miryango yabo.
Dr. Pio Kamoso, ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya wahaye Ijwi rya Amerika.
Urakoze nawe.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Nkuko twabibasezeranije, igihe kirageze ngo dukomeje ikiganiro na Caporal Paul Rugenera warindaga Perezida Kayibanda kuva mu Kuboza umwaka w'1974 kugeza mu Kwakira umwaka w'1976. Ijwi rya Amerika yaramubonye, tumutumaho mugenzi wacu Eric bagira ubusa ukorera mu Rwanda, yamubwiye impamvu yavanywe kuri uwo mwanya kandi ko atekereza ku byabaye intandaro yo kwitaba Imana kwa Perezida Kayibanda.
Kuri icyo kibazo niho hari neho kugira ngo mbese icyo gihe yaragiye mu gihe cy'intuza cya sida yo kugira ngo apfe agomba kuba ariho byaturutse. Bo hari mu kwezi kwa cumi uru sergeant Gashira yarajyanye abasirikari nanye ngenda ari kwa gatandatu ngiye kumusimbura, nsanga ko sergeant ari umusore, nsanga yanditse muri kaido konsinye ko yajyanye Pio Kayibanda kwa muganga, ko nyine Pio yari afite uburenganzira bwo kugira twamujyana kwa muganga igihe isaha yari yose. Nawe muri iyo myaka namaze yo ntiyigeze ambwira ko arwaye, ntiyigeze agira. Ariko Roserija we niba yabonye ari umusore aramubwira ngo namujyane kwa muganga, ariko wa gatandatu turasimburana, ndaje kusimbura Roserija. Ubwo nageze saa munane nafashe abasirikari ngenda ngiye kumusimbura Roserija yitwaga Ntigashira, ngezeyo nsanga Caporal Jouwe arahari, namubwira nti se ari hehe Roserija, nsanga yanditse mu gitabo cya konsinye ko yajyanye Fils Kayibanda kwa muganga. Kubera ko ajida shefu bapfa ku rurimi, yari yasigariyeho Kandekwe mu kigo Kandekwe yaragiye muri konji wari komanda wacu, ubwo yarambwiye ati dire nta modoka ihari, dufite imodoka imwe uhite uyohereza kugira ngo hatagira ikibazo mu kigo hakabura depanage. Mpita nyohereza Korana Rumize n'uwo Kaporali Ajuwewe yari yasize, ndireka mutegereze paske niba yafashe initiative yo kumwijyanira, ntibyari byose aramuzana, nti kandi ntabwo ari prisonnier, nti ngombwa ko mbonye Kayibanda niwe nshinzwe, nti ubwo isihani isawe aramuzana. Ubwo ndategereza saa kumi iragera, saa kumi n'imwe iragera, saa kumi n'imwe n'igice nagiye kubona mbona Pierre na no Sergeant Gashira. Nuko basa ariko nabanyuye akacupa mbwira Sergeant Sergeant kubona imodoka yagiye abasirikare nabohereje paske imodoka yari ikeneye mu kigo, urabona ibi bintu birakugwa amahoro? Nuko ati none ati twanyuze mu ntuza mu kabare ati ku kamazuru ati tuhageze ati Pierre arambwira reka afata agacupa ni se mwagafashe kuki mutahize muza ati ahubwo dukubitanye n'ingorane ati wari ushinzwe iperereza igitarama witwaje Musi yahadusanze turatonganye avuga ko ngo abwira Pio ngo yaje gusindisha abasirikari ngo kugira ngo Kayibanda abone uko atoroka. Ubwo ati turatonganye nuko urumva rero uje Musi ngo yahise atelefonarize inde ku byo nabibwiwe na Jida Shefu nawe umaza barahise bamutelefona ko Kayibanda ngo yagiye gusindisha abasirikari kugira ngo abone uko atoroka, ariko ari uwo muhungu wenyine wari wagiye kwa muganga ngo banywera mu kabare kuyitwa Habimana Salehe ngo wari utuye hejuru ku kamazuru hejuru ya Trafi Poro ngo yari afite butike ngo hafite n'umugore mwiza. Ubwo uri pareko ajida shefu bamutelefoniye iyo aferi agomba kuba yaragiye nawe muri ankete, serije aje gufata imodoka aza mu kigo wageze mu kigo asanga jida shefu ye communique ya bayimubwiye nta kindi yakoze yese amwamuri myenda bamujyana muri gereza y'igitarama baramufunga nange mbaho muri detachement ku munsi wa gatatu ndi muri detachement kuva kwa gatandatu
nabe bari bagufunze
ntabwo bamfunze ahubwo nyine nje nakomeza kuba muri detachement noneho kwa mbaho kwa gatandatu ku cumweru kuwa mbere kwa kabiri nagiye kubona mbona ajida shefu nyine wari wasigariyeho kandi kwe wari komanda nyine w'ikigo mbona araje ni jipe nuko ihema twabagamo ryari riri hejuru nabwo y'umukingo nyine w'imbuga ya Kayibanda niho twararagamo niho biro yacu yariri nuko ahita mpamagara ati chef de poste ndamwitaba ndajida shefu mva yo hano ndagenda muramutse nyine kumukomanda nuko nta kindi yahisanye uko inabi arambwira ngo ngo harahutane na minani wafatanyaga na Kayibanda kugambanira abaturage ntarakaye cyane ntwe numva umusatsi mvuye ku mutwe n'isibyo bitere bi ajida shefu ngo kuki ngo umuhungu wa Kayibanda yagiye mu bubare hanaha ngo kuki utanyuhurije komunike sinari kuyokohereza nte nirekaje kuzana igitabo kirimo amategeko dukurikiza turinda Kayibanda l'office Kayibanda ntabwo ari detenu nta mategeko yo kumurinda dufite we irerebere urise kwa bananase rero nta impamvu yo kuba Serge Ayire yanditse mu gitabo yarabyanditse ko yamujyanye kwa muganga kandi yaramuzanye nta kuntu rero nari kugira ngo ntange kumunike ngo ofisi Kayibanda ngo yagiye kwa muganga ni kandi ubona abifite uburenganzira kubwo kujya kwa muganga ati byumvikane ko nanjye agomba kuba yaraje kumfata nanjye njyanye muri gereza igitarama none umweretse amategeko tugenderaho yo kurinda Kayibanda n'umuhungu we Pio Kone atari konsinya kimwe n'ayo mategeko atamo konsinya kuba prisonnier aho ngaho arabyumva mbona aragiye nuko detachement ndayikora kwa gatandatu baza kunsimbura ndagenda ngeze mu kigo nsanga nanjye yantegereje ahita abwira subunite ati mumunzanire kuri raporo ahita angatira iminsi 10 y'akasho
kubera ko utatanze amakuru
ngo kubera ko ntatanze amakuru bo akasho ndagenda nkajyamo nyuma y'iminsi 3 ndi mu kasho chef de poste yaje kumbwira ati ubu n'amapeti yawe bayakwatse uri soruda bo
yakwatse warugeze kuri caporali
nari ngiri caporali ati telegramu yaje ku munsi w'ejo mukuye kubona mbona baje kumbwira bati va mu kasho ugende uje gufata imyenda baguha imitation muri kije muri Kigali muri conseil de discipline nari ngiye mfata imyenda nsanga imodoka bayiteguye bahita cyera mu modoka ndazanyiza muri ka Kigali muri kije bayitaga ntuza kompanyi y'itamajoro nuko ndaza ndi perezanta mbaho maze iminsi 4 nagiye kumva sous officier de semaine ari gushakisha ati uwitwa Bigendera Paul uba hano muri kije ari hehe ndi hano ati ejo witegure uzaje muri conseil de discipline nditegura nk'ejo njya muri muntuza mu rukiko rwa gisirikare muri conseil de discipline yaberaga muri état major ubwo nasanze wagomba kumburanisha ni komanda Ngirumpatse na lieutenant w'abandi na jida chef Habyarimana noneho ndi presidenta ubwo jida chef ko ari we wari secrétaire aransomera ati turabona wari soldancier bagukonfiye iposta uba chef de poste kwa ex-president Kayibanda tubwire umuntu wa deparashije l'office Kayibanda akamujyana muri aka kabare kuyitwa Sarehe uwamujyanye noneho kubera ko ni presence ndi soruda ndabagira nti ngiyewe nagiye ndi chef de tashoma ngiye gusimbura Rusergent Gashira barareba ati se ubundi chef de tashoma aba nka sous officier cyangwa en officier wabone ko nasaze ibintu bitabaho noneho arasubira ati ngiye kugusomera neza misubiramo mbisubiyemo bararebana babona bati hari pari ku musirikare yasaze abashevudi chevudi tashoma yabawe ati noneho uwabandi wari jede ahita yaka dossier ajida chef arambira ati bo wumve neza ngiye gusoma wumve tinge kugusomera byumve ubwo rero nari nabonye mbonye ko yarakaye mo impapuro natangiye kujya gucunga kayibanda na general gaha basirikari narayiz liste narayizanaga nkayikarasa iwanje uko twasimburanye kuva muri myaka ibiri yose njayo impapuro zose ubwo inza muri discipline njayo wa murikiko nari ndazizanye njya kujuru ku president muri discipline zimwe zishyira mu mufuka w'inyuma izindi mu mufuka w'ishati ubwo uwabandi we atangiye gusoma ntacyo namushubije narazifashe ndagenda nzikubite imbere ya president ngirumbatse nise mo komanda ibintu njye wabyanditse ngire ntangira kujya she ex president Kayibanda dore abasirikare najyanye 35 ireba nindi ikurikiraho ireba nijyo bundi bamproposje bavuga ngo notorije l'office Kayibanda ireba nayo najyanye 38 ubuso urabona njye wabyanditse barebana batiye batise Kayibanda wa mucyo imyaka ibiri panda deza nti urumva ariho nanjye kumukikisha bikandi niyo detachoma ubu sergeant gashira nibwo iyo ya mbere yaragiye yo kucunga Kayibanda noneho jede noneho abuze ikindi amaze arambaza ngo se ngo nti ngo ntiwatubwira amategeko mwakwiriza kwa Kayibanda ndamubwira nti uretse chef de tamajor wayatanze na komanda wayampaye nta wundi nayabwira nuko barandeba sinzi ikindi ajida chef yaragiye kumbaza komanda girumbatse abarabwiye ati mumureke atuye n'umusirikare ati sezera butahe ubwo mpita nsezera ngo bitisare nyine bya gisirikari basezeraho ni pure navuze demo komanda nuko ati genda usubire muri nite yawe igitarama utegereze telegram nta kindi kubera ko famiye yanjye nyine yari yasigaye igitarama njya gutega imodoka nsubira muri ka gitarama nuko maze iminsi ibiri ndi kuri rasamburoma ubwo nagenzi ko mbese batamfunze ibyo ari byose bagomba kunyirukana ariyo telegram ntegereje tumaze kuzamura idarapo maze iminsi ibiri nagiye kumva numva kandi kwa yari yaravuye muri konji nuko barayimushyira telegram nuko barahamanga urugenera ntimuretona ati felicitation ati discipline urukiko rwa gisirikari urarutsinze baguhaye imitation ku kibuye
uburokotse utyo
bandokotse gutyo ubwo ndagenda njya ku kibuye ngeze ku kibuye hari ukurikiye Yezu nawe twari twarabanye Nyanza twarabanye no mu Mutara ndahaba bigeze kuri 15 z'ukwa 12 yanumyeho mu biro arambwira ati muzehe gisi president Kayibanda ati yitabye Imana ariko bwo mvi gitarama mva muri etamajoro nza nabaje bagenzi banje ntise izi afere zacu kutugenda ubu ngubu kuja kwa Kayibanda bari bite ati ubu ngubu batangiye kubaka inzu kandi noneho nta bashe budatashoma bakijeyo no gukora roreva abasirikare baragenda bakararayo bagasimburana gutyo ati inzira ya nyirabukwe yajyagamo igiyeyo ati byose barafunze bari gukurutira byari byose ndatekereza nti buriya niba barafunze nyirabukwe ku inzira igiyeyo no musaza wamugemuriraga nti byari byose nti buriya byari byose azicwa n'inzara bitekereza gutyo urumva ni mu kwezi kwa 10 mburano nyine muri eta majoro ya feriba urumva ukwezi kwa 10 kwararangiye kwa 11 bihoye kuri 15 nibwo ukurikije Yezu yampamagaye mu biro ati Kayibanda ati yitabye Imana
wari wambwiye ko ukurikije uko mwabanye yari umusaza w'intarumi kutararwaragurikaga urwo rupfu rwe wumvise ngo yapfuye nk'uko bivuga watekereje inzara kuruta ibindi byose
nge ndumva naratekereje inzara mva muri conseil de discipline ndi mu kigo nabajega bagenzi banje bajyagayo baravuga bati bari kuwakurutiriwe n'ubu bari kubaka inzu y'amatafari ati batundi y'amabuye y'iki byose ati na nzira yarigiye kwa nyirabukwe bamugemurira ati barayifunze ubwo nta kintu ahise ntekereza nti byari byose barabagomba kuba bari kumumaritirize baramumaritirije ati simbizi mbese mbifata gutyo nti byari byose buriya nti agomba kuba hari indi miziri bamufatiye mbese mbitekereza gutyo mbibana ku mutima ubwo ndetse njya ku kibuye ari ku cyumweru nagiye mu misa mu kwa 11 misa isohotse Muna asunguta rumba kwe ya jaga nsanga njini ya honga mwurite tashuma ikukwase. Nuhunda jina na muramutsa na we tularamukanya. Nuhuku tulagani la tutisini. Atisipa kwa imitasina ni wama imitasina ha. Ni kubira hili abyawiri iwanyu ngu ni piyongu ajie kungamu bubare ni kibyo use. Ndidiri na nifite na mapetivi ni bara ya nyatse nuhuku atihini. Inoje mkwachumi na abiri nsube mumisa. Nuhundi aje mumisa. Mwakodoriance. Kiri kumi meza tinaji ba atimbanu mnyeko yi itabimana.
Nidu subiri nyuma gato, ukuri mbele yuko kaiba ndapfana mbele yuko wa kuimura, nguri chijibi gani, lukua mgie mga gani raga, urasana huwari, inshuti yuo, warushi ndwe kurinda. Mbujukuri se, nichu mngi uchira ho, umuku mga banagamuru gobuzima, umurinda.
Agisi preda kaiba nda, ichu mngi uchira ho, nuko, yalafituru tochi, urugua gawi, urugua bagarugua ahiye, na najya kubona Pierre ampamagaye ati mpa basirikari babiri papa aguhaye urwagwa abazi baterura igisabo igisabo akagiterura akakizana mwese muri detema nabayo igihe nageragayo urwagwa rwahiye buri gihe yarampaga urwagwa ngahana abasirikari banje
ijambo president Kagayibanda yaba yarakubwiye n'ubu ngubu udashobora kwibagirwa n'inkirihe
ijambo yarambwiye ati rwose abanyaruhengeri muri abantu b'abagabo muri abantu beza rwose ati uje ukora akazi neza ati ndabona warigiye mu gisirikare ukiri mutoya ati uzakomeza ukore neza nta kindi nuko yambwiye ati uje ubana n'abanyarwanda nta kindi yambwiye ex-president Kayibanda
waba warigeze guhabwa ho amategeko na Colonel Serubuga Majoro Rizinde yaba yarigeze aza kumusura aho ngaho yarari
abo ntabigeze bahagira uretse ubusagatwa niwe bavuga ko ari we wahazaga nta murabo yaba Rizinde yaba Serubuga nta wigeze ahagera nicyo ngiye ku president muri eta major muri discipline nta abayobozi na Serubuga nta twabonanye kandi byari byarasakaye ko ngo abasirikare b'igitarama twashaka guturikije ngo Kayibanda ndi no muri kigo ba abasirikare bazaga bakandeba abo twinjiranye baranyatsa amapeti bati ngo washaka guturikije Kayibanda nuko ngababwira nti mbere nti byararase nti ubundi bandi mu Budage ariko ari blague uwo mbibwiye agahita yiruka ati wa amasirikare ati uzi ko ari byo ko byemera ubwo ari blague nyine nkanga kubihakana ko n'umuri bavugaga bati ko ikibyari byarasakaye koko Kayibanda twagwe tugiye kumuturukisha ndi mu bari bigomba kumuturukisha kumva nkisekira nti wini ho narate nti ntabwo mba ndi mu Rwanda mba ndi mu Budage bati se mwagomba kunyura he nti no twagomba kunyura ha Tanzania nti nuko nti nuno byararase nti mugira ikindi mumbaza mugashushibiganiro abasirikare tuziranye nabandi meme na abalezi officier barampamagaraga bati nguri mubarinda Kayibanda cyane uno se ngo washaka kumucikisha nti mwibye icyo mubaze nkababwira gutyo n'izi yo brag igahagarira aho ngaho bagaseka
muri ubwo buzima babayeho mu myaka ibiri urinda Kayibanda ufite abasirikare ucunga ukuriye uhamabwiriza y'uburyo bagomba kumurinda niki cyagushimishije kuruta ibindi niki cyakubabaje
icyambabaje nuko mu basirikare rwose nabayoboraga neza twarangiza detashoma neza muri iyo myaka ibiri nta za dega zihabaye ntaki n'upiyo Kayibanda ndataha nkamusezeraho na ex president Kayibanda nkamusezeraho tugiye muri Romise icyaje kumbabaza nuko na ojida shefu wari wasigariyeho litona kandi kwe yamupropoje iyo mutifu Sergeant Gashere yari yakoze izo degare yakoze nange akankuriye umutifu bigatuma abanyaka mapeti ku buryo ndetse nuko nyine iyo ntajyane yo izo za liste do z'abasirikare najyaneragayo ntago mba naravuye imbere ya conseil de discipline
bari gufatwa nk'umugambanyi
ariko babonye njyewe mu myaka 2 nabayeyo njyana abo basirikari ndi caporal ntaze dega zahabaye ti conseil de discipline gomba kuba yararebye iti koko uyu musirikari uyu caporal yarenganye bahiri nibwo hari bafashe umwanzuro kugira ngo bambe imitasi yo kukibuye icyamba bageriyo nuko roje de chef bapfa kururimi wari wasigariho kandi kwe nanje yankoreye motifu nkiyo yari yakoreye Serija do Serija ari we janye undi gashyira mu kabare bakanywa bakaza nyine bo basinze nanje umutifu kabare yankoreye yanye muri discipline igatuma abanyekana mapiti nta kindi cyambabaje
no kwihangana bibaho mu mateka
we
no kuvasi ngo wasezeye igisirikare ryari
igisirikare urumva muri mirongo 76 mu kwa 10 iyo degazi haba nyine za exit president Kayibanda bampa imitation ku kibuye ngeze ku kibuye ubundi kurangiza igisirikare nagombaga kurangiza imyaka 10 kuri 31 z'ukwa gatatu le 31 mars ubwo mu kwezi kwa mbere ukurikiye Yesu yantumyeho bari kureba nyine abasirikare bazajya mu kuba fait de terme kurangiza contrat anomati turagira ngo dukopropose kugira ngo wiyongeze tuwindi kontra ndamubwira nti mu buzima bwanje niyo nari kuba ndi hehe ndi kiniki navuze ko tazarinze imyaka 10 mu gisirikare biramubabaza ko yaranze twabanye igihe kirekire umuntu twabanye mu mutara twabanye Nyanza yari komanda ndimo komanda ntibishoboka imbwose niyo decision yari ifashe atumaho umugore wanje nawe ngwaze mbese amyumvishe ko twakonindi kontra abaje umugore wanje turi hamwe ati yambwiye ko atazarinze imyaka 10 mu gisirikare yahise ansinyurira ko nzata le 31 z'ukwa gatatu muri bigize le 31 z'ukwa gatatu ubwo urwanda n'u Burundi ngo bapfaga ntuza frontiere yahari ya mu Bugesera ibapfuma ipaka noneho baba baduhagaritse kugira ngo wende bahashobora kuba intambara ubwo bigeze mu kwa gatanu babonye bicogwe kuko ngo ba icyo gihe bafashe baragabana inemba batera ibisima barangije kubiteraho urumva yari ko ngo Habyarimana niho yari maze gufata ubutegetsi mbese ngo barumvikana bashinga ibisima kuva inemba bamaze gushinga ibyo bisima batagite ntuza bagifitanye nibwo ukurikiye Yesu bandekuye bati bampa modoka irancura injyana iwacu muri 77 mu kwezi kwa gatanu
muzehe Paul Rugenera tuganira umwe mu bahoze barinda perezida Gregoire Kayibanda tugana ku musozo ni mu kiganiro muri sanga ni ikihe kintu wumva wakoreye perezida Kayibanda ku buryo wakigamba ukivuga ibigwi
uretse perezida Kayibanda nta kindi namukoreye ko mu mategeko ya gisirikare gusa nuko namwubahaga nk'umuntu wabaye umukuru w'igihugu nawe yabaje nyine nk'ubwo baje nyine asohotse nkagenda nkamusuhuza tukaganira nta kindi naba naramukoreye uretse nabo bana be ndetse nkabanasabye ko nabihanganisha nuko nkabo bana be rimwe na rimwe bazanaga abantu babagenzi babo b'abanyeshuri cyangwa bakambwira bati aba baje gusuhuza papa mbese nkabona nkabahuruhusa ari uwo Sumuta ari uwo Bernadette ari Epifania ari Erde Brand ari Eugene bose wansabaga iyo fafere nka Eugene we yari mutoya urumva we yari mutoya ari munini we yari wigaga mu by'Imana yari mutoya abo bandi bakuru iyo bansabaga nk'iyo fafere bazanye n'abagenzi babo kusuhuza senara iyo nabahagaye iyo dianse bakagenda bakaba muramutsa bagatahana nta kindi bese n'umubona naba naramukoreye
hari kindi wongeraho ku kiganiro tugiranye ku ijwi rya Amerika
nta kindi nakongeraho gusanshimishwe nuko ijwi rya Amerika ryashoboye kumbaza ayo mateka wene nari kuzapfana none nkaba nanjye nyashize hanze nyavuze ku buryo nyine ibyo bintu byabaye muri kiriya gihe nanjye ubundi ahumitse nuko nashimira ijwi rya Amerika.
arakoze cyane Paul Rugenera amateka y'u Rwanda zandikwa no gusaranganya ubumenyi hagati y'abana barwo bose ndagushimiye cyane nawe Eric bagira ubusa ni na hano dusoreje iki kiganiro hamwe na Etienne Karekezi wagihagarariye mbashimiye mwese kuba mukurikira ijwi rya Amerika buri munsi kandi muri benshi mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana murakarama.